Kanikier and a kier, uvupungo, langeta e ebanga, kaperingo, sengo windra kudi in, kungo kenga, wakuni wechi mara ibiwe kango, ajago bingo, ajago chwi,
jagwa. Yo, kwe, mpenzi wangu ni wewe, mpenzi wangu ni wewe, mpenzi wangu ni wewe tu, mpenzi wangu ni wewe, mpenzi wangu ni wewe. Mpenzi wangu ni wewe tu ni wewe.
Gida marana uwe win. Machina maru no win. Machina genu no hine. Hey hine. Gida marana uwe win. Machina maru no win. Machina genu no hine. Hey hine.
Police king boy nyatima war. Baby kananga lego katoli. Biri in keta lego karisilamo. Zamba ya ini namba loyo ipe mani do alemi zaro. Baby, I know you know this love is meant to be. Let's give my jet to my war.
Wake up yelling ya kuru pendo yo in. Hey, marperi chobu chunya chalupa la yo in. Hey, mara oh mara ya pagi no niya.
Kuru bai, wopa ida give them. Obaida ukuruban pande
Upedi puja nyo in Mkungu itaila nyo in Nimulenye zombo nyo in
NBL record in
Lila UG, Sunday Skills, Solo Gang Gang, Bob Boda, Amosa Moxie, Castro Star, Robert Padaya Chongo Lima,
Ingrav
Sabi
NBL